ee aan faylata odayaalka dhaqanka deegaanka oo wasaasiyan jeediyan oo maamul ahaan may u geysanay dhibaato ku jirta deegaanka dhibaato badan ku jirta in balan ku qaylinay dowladda koonfur baa galtay dhanka baaqnay intii wax qabata federaalka la hadalnay baaqnay hay'adda samafalka la hadalnay baaqitaantaasi suubini lan walba oo walaal uga wada kooxo baaqitaan suubini laakiin ka maamul ahaan deegaanka dadku ma daasan ka dhaqaalso dowladku aad u diyaar
dhowaan waliba degmadaasa diray xildhibaano iyo waliba odayaal dhaqan ee degmadaasa ku jeeda arrimahaas hadii lagu kooya odayaasha dhaqanka ee degmadaasa ku jeedi ee baydhabo rooga waliba idaacadda warsanyo la hadalayaan hajeediyana degmada macluuntiya ku jirta isla markaasna maamulka degmadaas ku arimayay isoo ka fashilmi wal ku qabado ka xaalado binaadama degmadaasa arrimahaas may ku jira
odayaal dhaqameed kooyan fashilaadaas odayaalka sheegayan oo maamulka oo deegaanka ah waa ka fashila meelo wala qofal waayan kalsooni waa idmiyaalo waa hadalada deegaanka sheelana ma leh laakiin may leena albaab walbantuuna garacda oo garacno si walanba walba deegaanka meel kastaa su'aalkii sheegayo meel kasta la hadalni sheegni anti magaalada dabaatay kanta haddii aan ka yaasnaan koonfur galbeedii federaalka hay'adda samafalka lan walba oo walhay inta deegaanka baabaasa walanbabada sheegni ee aan qaylini hay-adka gudoomka ee haddii la yiro african development ee haddii la yiro african relief development la yiro ee haddii la gaso oo wfd barcelona leh waliibasi anka sota dibood iyo walan dhiib maata ku hadalnay xaaladda deegaanka ma qiyaasan kuwo laakiin albaabada aan garacnay wala sugaay
xaaladda macluuliya ku jirta arrimahaas may ku qabataan isin dad badan oo degmadaha ku jeeda oo meelaas roogaan wali jarta intii dhibaato badan hafuus saartay dhinigiina la leh arrimahaas waliyaabo isin ku qabataan may ku mid ah
may ku qabanay macluulo deegaan ugu jarta iyo media ku sheegni ummadda aan jeesini telefishine aan ku dhiini may kala suubinay deegaanka dhagdhalnay wa dhaqaali ku aruurini dhaqaali aan aruurini yama aan suubanay dad ka tabaalaysa oosha sharci la hadda ka in sii baro anti waan qiibina taara suubani
waayahay wada shaqeyn inta la'eg oo siin ku dhexayta maamulka koonfur galbeed iyo waliba maamulka degmada weejid ee gobolka bakool
ed iyad wada shaqeyn ee loo dhexayta oo sidii ay maayna xukumay gobolka loo xukumay maamulka gobolka degmada gobolka loo xukumay gobolka la shaqeeyaan gaar ahaan hadal caasimada koonfur galbeed la shaqeeyaan koonfur galbeed dhammaantii wada shaqeyn ee loo dhexayta oo maamulayaal
dhowaan waliba degmada weejid ee gobolkaas bakool ciidamo fara badan laankiray tababar muddiyo un ku socday degmada wasiir ku tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa tababarkaas hayreen waan degmada hadeereen maadaama ciidamadii iyo agabjo iyo weliba tababarkii laankiri walba inayn dhimanayna howlgal bilaabeena oo weliba fureena waddadii lan baahnaay ee degmada ku hirinayti
adabsho dhan waa la maystiray waladaba marka may rajeeyahayna filanka dhaqsiyaha balan wadadan dhexayta baydhabii weejid anti iyo furan meelo isjiraan federaalka iyo koonfur galbeed isjiraan anti jidka la furo jidka baydhabii weejid lay maa nawaaxiga deegaanka degmada weejid oo dhan anti nadiifiyaan bogaansho leh
waayahay ciidamada tangi intii hubjo la sii tababarkana laanhiri howlgal inku hirayo ayoo sameeyaan jarta
deegaanadan oo ninkadhoq oo sada iyo eel huri iyo eel duur iyo meeladaasi ilaa iyo baari seedana jir
maysan ku qorshaysan xaaladda ammaan iyo weliba tan bini aadanimo ee degmada maadaama aysaytin maamulkii degmada ku jari waana mas-uuliysan ku etin shacabkaas degmada ku nool
maysan qorshaysan dadka tabaalaysan oo bulshada ee deegaanka sidai walaha inta sidanka dhaqsiyaha balan walaha gobola oo aan dadaalna oo dhaama dadaalana ku jiirta hadana sidaan ay qorshaysan anti sidanka dhaqsiyaha balan walaha gobola
degmada inta raashinka aan ku gale wada furun oo degmada raashinka ku galo jarta
wadadan dhexayta buurruxni iyo waajib meeli yaroo tan fura way waa buurruxni waajib 7 kilomitriya raashinka ku gale haddii kale diyaaraday wala kule laakiin kaatan garoon way buuxa buurruxni waajib maamulka gobolka iyo maamulka gobolka bakool iyo degmada waajib kulmeen may ku wada hadaleenaan sidii amniga lamaadka ilahay degaaladan la kula dhifin lahay al-shabaabka wadooyinka herin la fuur lahay nawaaxigii lan kula dhifin lahay al-shabaabka wada kulankii wada hadalka taasa muhiimadeeda iska waajib
maya ku bahi
maya ku bahi anti ni soo sadi le police la kala soo badan le police balan mar sabo ni el bala
ma sinni kaas wali baa gudoomiye ku xigeenka degmada weejida gobolka bakool oo raadiya warsan warmaay ma sanad gudoomiye
aleemo